yande joy mintaji chapande tati habaru ji studio kalango e fulfulde dimi ali nyeli abdul munir tinta e mona sembe habaru ji mede hande ni halando sumere duni fa hande ndu julde farillaaji e duni fa hande nafila der wakati wande no hana wadirede en kalando duni fa hande der habaru ji mede didi hande ni do rafi ke jaran diyan jarte dan der hubere senderde en dan yewtere pindinul mede studio kalango hande duni fa hande wadan do nyaloma ittana do yottide der be kasun kobe kayeje wobbe duni fa hande mbi'a tirawi no limte der ko lilado annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam holliti julbe gada der lewru sumayerde ande amma de himbe gari duni fa hande wodude julleji di ande ni no kane artirde du farillaji di ande ngina den ko gada nafilaji di ande nani ko ustaz mustafa mahamadu bajotodo non duni fa hande jiyado e fedde sawara dina alislam ngal do ande leydi niger famtin do majum ko rafika tayar wadde firtade ngal fulfulde
ils sont en train de
himbe galana no acca ko wajibi no gada ko wajibay dum gam hollugo hore mu'en gam ba jomun wadai nafilaji sumayere mun no don bonnata sumayere jomun kanka ina fila on no luttinan non farillaji gon ko jacci kasen mizan hasnatuma no teddam denni nafilaji to wodi nonni hunde no ko wadete deni jomun no wawa gam hana wajibi no amma julde farilla ko kankai wajibi no neddo wadan dun non no Allah hi iri de gi'a himbe no haro fa julo na fila gam wada himbe gi'a der dewal Allah wala gada himbe gi'a Allah kan wadanti minen gombe der jurulde minen gi'a himbe no gonno kewa der jurulden gara jurulde tawa himbe kebi rakaji tati sai tokka jama'are ada jula tawedo ba safuko a wadai dun neddo wauta wadi nafila julai safuko don kai fantinaki
ne april la nafila
handen ni suma yere no wodi balde didi do dun fa handen de en dari der huber nyame de en dan ni do lawol gotul golen dan ni ha ko windi bundu ko watta kumtaari dun fa handen ceede mudun no don no cenyaano jippo botoru 25 ko sonete dan no ni ujunaji nayi handen ujunaji joyi wona no sonne der lube de en dan kettino ko samira ru afi wadde firtaade ngal fulfulli
ha ko wundi bundu no lekki ki himbe naw torto iki wodi barke sanne fudo de lewru suma yeddu codobe ha ko no wonno boytoro sanne e jaadamun
hande ni garmi fami soda mi sodana ko hermi fini fu cere beydati wobbe no wodi ko yurna jeri gala ko yurna
codo be chonna no gonno kolla do sonnata na hune ga heba ka woni ko hawa balanya fantini
bizambargu kengan lumo doli garmi ujinaji joyjoy sukabe soda ni sa kugudu iko wodi dufa gannama ho e to hodi e lawol sayi funo wodi hako kon chadi nino ko choduda hande hermi kengan iko wada ujinere
codobe fa chonna himbe kamben do be golbe kolla ko osa darma hana gacce mabbe non huuno non ko wardi enon ka woni ko malan kallamu hokki
to jom en kaliji gacce ben goni sa welibe ni be gadda dum lumo ko wadi hakko kon chaadi duda jom en kaliji paddana dum gan suma yeli na e kenan ko dum wadda lumo huunde wala der lumo tilay dum chaadu
to ko awete wadda gallu nyume amma fu hadai iko chaadi dai ceda mun no jippo wakati ju gonno ngabba neddo heba ta na hako ko e hoyirna wakati koko duudi del lube
der wakati mo kaleten o andan ni handen hubere zenderde den duni fa handen no tawra rafke yeran diyam duni fa handen jarte dan der bangeje misali shariye zamna kanya birni e karakara e ko nandi titan ni duni fa handen ko jiyabe e bangeje den dan ni bi'i do majun ko mustafa mamman sani waddi firtade ngal fulfulde
nanga ilu shariye zamna fa ya de sobirde mu min gala diyam lamdo wonno tan der fillaka godube bawde wallami der satorna sumer duni fuddi e sadorna o nomin gatta balde jeddi ni hande ko der nokuje de fu wala diyam sey ni to pompije di itan wobbe no don ko wadi balde nay ko wala ba diyam ko goldirta der hogoji mabbe bawo fu wallami lam fa bu min der sadorna
Allah laba mo de ita yanzu ka sha azumi ne ka
joni kanni suma yere wari himbe no tawra rafi diyam suma yere den gatta na ko nyamande te foita na diyam dan tefata minen tefa min balli
maga ta zitti makam
sarusi duni fa handen kawjido fi diyan da andan ni ciortol mudun e duni fa handen hawju mudun to andan ni der hubere zender den den ni wadi andinore mudun wi udi duni fa handen ko der bangeje den andan kokkol diyan andan wadi rote horde Transparency International leydi Niger fedde ƴewtinade duni fa hande nduruydidde laabi jeenaari e ko nandi titta ɗo ni der leydi jeenda ni der andinore muɗum ni jancina biyan holli rafi weltare muɗum dow ko winda wi'a der laawol laamu leydi joɗɗinagol laso e jeetati lewru février tan duuɓi ujunaje ɗiɗi e laso e nayi waddude duni fa hande mbayla der fi kokkol lumaku coggu are gomnati joɓol itte patanti ceede duni fa handen ɗe gomnati yoɓante yowduni fa handen nde en daari limore jawdi gomnati di anden lawol golduni fa handen joɗɗinagol golendan ni gomnati ko joɗɗina lawol laamu leydi golendan ni sawaraki ɓe hana sawarede ɗum saabi ko fedde de andan ni no ƴama lawol gol endan wartiri ɓolum dimma rewɓe waranɓe eto gaɗa duni fa handen jippaki mu en ɓuytiri handen nde en daari nder loctoroji huɓere agades de enden ɗum duni fa handen nde en daari nonno limorde enden ni holliri ɗum dow rewɓe hemre nden no waranɓe capanɗe joo e joo maɓɓe ka en goni waranɓe eto handen duni fa handen dimma o enden ko jippi dow hemre maɓɓe eto go enden holli ko ɓe laso e joo tan waranɓe illa duni fa handen wakkati ɗum acci hokkude rewɓe cukaɓe mu en duni fa hande are ɗeɓe kokkete wakkati ɓe ɓeni loctorore nani ko Madina Bilal ardiɗo ɗum fa hande loctorore rewɓe commune agade so enden ni wi'i dow majjum ko firta ɗengal fulfulde
gonga joni rewɓe gala no gara loctorore no handiri no andano demmum nder lewru minen keɓa rewɓe gaɗoɓe herme e capanɗe jeetati e ɗiɗo nder lewru amma handen min ɓurta rewɓe capanɗe tato na capanɗe nayo garoɓe nder lewru dun illa komin gala minen keɓa kulle ko rewɓe ƴewirte dow fi eto e ko nandi e mun waddi garki maɓɓe ɓuytake joni ɓe gala iɓe gara loctorore saɗar magi ɗin dono ɗuuɗi ko wawta hewtiɓe iɓe bawi rufi ƴiƴam to dinki kin na jomum waɗa jaccere ƴiƴam ɗumo wawi dow heɓa saɗar maji kewɗi ko deni o wari loctorore law ɗum famete fara ɓangguere ɓingel guel dow no wawi heɓi saɗarma fartagu mum na ko nandini deni ɓe gari loctorore dow iɓe kolla jomum no hani musina ɓingel mum ko watta guel wufina e ko nandini garki maɓɓe no nafaka inna e ɓiɗɗo
habaru mo nanɗon o enɗen ni Anise Karim kan waddimo o firta ɗengal fulfulde en jew jonke to enɗen ni ingingimi région Difa to rewɓe duni fa hande en garta loctorore gam ittude reedu amma ni hande nde en daari nde ɗuɗal waranɓe etogo enɗen duni fa hande wuro dimiki muɗum jooɗo rima ton enɗen kamɓe ɓuuri hokkude sembe ɗum ɗuni ko waddanaɓe saɗanan har cellal maɓɓe gal enɗen nani ko Aissa Oumar Ousmane sage femme CSI urbain 2 huɓere ingingimde enɗen ni famtin dow majjum ko Abdoulaye Mayna waddi firta ɗengal fulfulde
gaskiya mata nan suna zuwa
kai rewɓe gara loctorore eto amma fa waranden joni iɓe dima wuro a heɓan debbo garowo loctorore waɗa eto laabi tati na joyi amma hilnaka e dinki loctorore fi oɗo no wonno suulimin sanne debbo heɓi laawol wari eto nden ne no handi hunna ko hoddi ɗum do wakkati ko e gara loctorore fo ɓe tawanmin nde ni jangi sanni woni minen lildaɓe loctorore mawde nden miɗo fooɗa hakkilloji maɓɓe dow saɗarma ko dinki wuro wawta waddi ngam imo wawi heppi yonki makko suka on do no wawi maayi nde ni debbo wari loctorore rimi no ƴeewete o waɗane yewtereji pindinol dow cellal makko e kalel gel kilo kewɗe gata wera den jemma ɗum findintaɓe min bawta golli nder jemma gam fi rafi denaku ko won nder cakkantarare
jeetati lewru mars hitaane fuuɗu ni ɗum watta batu ñalowma ittanaɗo darnade hakke rewɓe nder leyɗe duniyaru du enɗen ni gaya duni dow lawol gotol gol enɗen ni madame Ramatou Adamou ardiɗo fedde rewɓe gaya duni fa hande won ƴittitoɓe ñamridi enɗen ni waɗude kulle goɗon ni no watta dane yaade e rewɓe leydi Niger di enɗen ni ko watta ɓe golla heƴorde yaadu yesso heɓɓo nder leydi Niger di enɗen nani ko wi'i ko Balkisa Sidi waddi firtaɗe ngal fulfulde
union kamɓe gaccere kamɓera no tawra e rewɓe dariɓe sanne ɓe gala poytiri kile fuu iɓe dari iɓe golla iɓe gaɗa no watta koɓe keƴa ko e maɓɓe ɓe pirta muraduji maɓɓe to yamiroje ɗe gaɗananmi yew rewɓe ni goni ɓe tiiɗa e golle ngam debbo nder ko tawa fuu no wawi waɗi lumaku heɓa ko firti muraduji mum golleji ɗi fedde union kamba gaccere kambara wonno waɗa minen keɓa ko firti muraduji amin fa min pirta muraduji sukaɓe amin cile go minen joɓantaɓe ceede lokkol ɗo filla ko ƴirka teddirka ɓaade minen gadda balla amin gollal waɗi minen goni minen gatta daane e rewɓe kaana ɓe jooɗo golle gon fuwon gala
mi doit pas croiser les bras.
Kenga polisi be dakoro gaddi hollude dun fahande ardi be chakantararde nan ni gumpe dido gumpe dun fahande bombe nangida be yeruuji bondi ciottinoji hakkiloji e cede dun fahande fewreje nan ni ko commissaire Mohamed Suleiman ardi do polisi be dakoro o andan ni wi do majun ko Adam Umar waddi firtaade ngal fulfulde.
Il s'agit de deux individus
himbe dido non nangida tabo bonka jarteni ko be yudi de led yasin fa be garbe kenna dun de led meede wakkati ko be nanga be tawirama tagge taba bonkaka sappo e jeddi e kinije bonde tramol ujuni e motergo kulle bonde tetade de fu wattana milyoji didi e ujunaji sappo e jenai tato be todu ko nanga golle mabbe woni gadol cede bonde wakkati ko be nanga be tawirama ereji ko be gadirta cede bonde enda e buteleji nay der buteleji din goto majji wodana diyam ko cedden wadirti tati deto du fayinda anda ka diyam dumeno baka kujje bonde e fuko be tawida e tawirama cede dollar hemre
mba de 100 dollars.
Gada timminol fijoji latude baldu ni fahande ittudira tifude kupko klobuji leda Afrika dandan ni ko hitan dubujadi de laso e tati hitan dubujadi de laso e nay kaf fedde hawjine latul bal leda Afrika der andinore mudum duni fahande wurtini pondinol mudum gom gol wadi do latul bal tifude kup wanda ni chaka klobuji leda Afrika dandan ni klobuji duni fahande de lata bal tifude kup en dum andan ni wadirno wodir der pondinol gol andan ni leydi Misra ardi den leydi Maroc deki den leydi Algeri leydi Libi hebi no kure sappo berde den leydi Kudwar sappo e go berde leydi Nigeria du faande hebi nokure sappo dida berde enda. Garwal kasu hubere agades rewbe duni fa hande kasun kobe no tawader mudun no uddi dum duni fa hande rewbe ndan do lawol gol uddol mu en gol no don no kedi wadanede sariya rewbe duni limore godon ni holli ko watta rewbe laso e ko dekino gam wallirde rewbe be duni fa hande toram en buitira dum yawna duni fa hande fi ciardonol mabbe ko wadde duni fa hande neddo mabbe fu anda do ko woni waddi ko fedde e fi in efe fedde duni fa hande ndernade himbe leydi do andan ni ton andan wadi batu joda haale duni fa hande e rewbe be anda en kettino yewtere mabbe de Anice Karimo di firtaade ngal fulfulde
be fu kawri hadde himbe ONG e finefe hautade kalo do inde procureur leydi rewbe nangabe kasumbe moyon fu no wonno haala sadormammu ko wonno yi'a he ko be goni ibe ela e kebabe jofe der wakkati potol
akoy remis no wodi hoytinagol gol horejo leydi wi'ata gombe kasu gadane minen gi'a worbe no gadane laabi tati idum wadi der garuwal kasugal min gadanaka baade worri minen tawra e rafi are golditirdi hana sowoji ko lotorte e sowoji to neddo wawta soppini gam min uddeteno suudu worru a tawan rewbe jeego ona jeddo ino fandido
kuma da ko nan kananani
la sara yande jeego o cile gondo yande joy e mintaji woranja min uddete der sulurudun hite wala huune fu wala mine ela gam barke lewru suma yerdu be accami ba min jula safuko yasin
ganjabade do halaji rewbe gombe kasu kali Umar Gazel Muhammad Bilal halodo inde procureur tefi famtingobe do dalillaji ko layre ko be goni ibe miijo kam wonna faddi yawtingol talki kite mabbe be
le magistrat
kito tobe no jaha garuwal kasu wakati fu be ummani dum gan yawtinade hebude mosola sador maji hawju talki kasun kobe wombe no kedi sardanide ibe tittinkini du ko watta talki din endam bindake no wodiri di tawedu idi kubi gan kitan tobe fi kasun kobe be endan gada golle mu en kasun kobe ben cardani neddo mabbe fu anda do ko woni
sur leur sort
yawtereji pindinol e ballega rewbe kasube no uitira toraji mabbe e hoyirna hebo do talki kite mabbe be golle kam woni golle ko ONG e finefe wati yesu nani ko horejo ONG o Maryama Abrahamin famtini
min kawribe min kettinake moy fu sadarma ko tawra gander nokkuje garuje kasu abada sedai e sadarmaaji dun kan waddi min gada nido no wodi yawtereji pindinol ko min gadani be ko watta e paama hakkeji mabbe gan dudal anda hakke mun no gatta ko tefa kasu yasin e ko nandini
bandira be tinani be habaruji studio kala ngudo ko kala habaruji meden timata